vonu bɔtɔ so buru ne nan ne ba yɛ bo sumbie mu ɔblɛ ti gideon ɔfɛ ya fa kuma buburu nkura ti na gideon ebusuafoɔ mu ɔmbɛ o kenya aseɛ na so ne bɛ so bo sum mɔ ɔne bo sumbie ɔbɛ flɛ baal yɛ ne bɛ koto yi yɔ na nyame a ha hyira le gideon kyɛ ɔbaba yɛ afɔre pono bie pɔ bɔ ayɛ no yi so afɔre pono ne fiblɛ wɔ ba yi nu ti bubuni gye mbɔ ɔblɛ nam ye wonam kura ti na siesie afɔre bokyea pa a na fa mmɔ nyameɛ na ne gideon ne suro mbie wei nu na koso ɔno atikyɛ nwo nyameɛ piri no wɔdwudwo kyerɛ no ati nti na afisia na ɔdi bɔ nyameɛ no ɔka no so na sɛ ɔkɔngoa n ɔfa mmerɛnsua nkandinga buru mabɛbuburu sɛ bosue no mmɔm kura ati na kuro no anom ania mbafɛ yɛ pa a ɔnadekyɛ bɛbɔ sum bɔ bɛsoe no yɛ ɔbubuin na mmom ibaba ɔpepe lɛl wɔ wan ɔnadekyɛ mogya de li mogya no ati wo lɛl wɔ wan aliɛma nyame a itum ti piritra nkyɛ biara tra bosom bɔ wɔ aseɛ so bɔ wɔ nsuo bo nka biara nyame a itum ti piri no ati ɔma ma yɛ lɛ hinaa ngom yɛli ne yɛfɛ yɛ soe.